Paramenti ya Uganda ya kusala waka ungezi kalero kukusaba kwa omukulembeze bwegwanga okwongera ku muwendo gwa baminista okuva kwa ogwo ogulambikiddwa mu ssemateeka. Ssemateeka w'eggwanga ennyingo 10-13 esaawa ekkomo ku muwendo gwa baminista, nga bano awamu balina kubeera baminista anamba 2 okuli 21 abajjuvu abamanyiddwa nga ba cabinet ministers ne ba minister ababeezi 21 abamanyiddwa nga ba state ministers. Wabula ssemateeka y'omu aw'omukulembeze bw'eggwanga ebbeetu okwongera ku muwendo guno singa atwala ekiteeso mu paalamenti n'ekikkiriza. Ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno omukulembeze bw'eggwanga yalonda olukiiko lwa baminista olujja lw'abantu 81 okuva kwabo 42 abalambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. Ku baminisita 81 omukulu be yalonze kuliko baminisita abajjuvu 30 ate baminisita ababeezi bali 51. Baminisita abasoba kwabo 42 ssemateeka w'eggwanga baalambika okukkalira mu bifo byabwe paalamenti erina kusooka okuyisa ekiteeso ekikkiriza omuwendo gwabwe okwongerwako. Ekiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga okwongera ku muwendo gwa baminisita abo kigenda kwanjulwa mu paalamenti akawungeezi ka leero era kiteereddwa ku lukangaga olw'ebiteeso paalamenti by'egenda okukubaganyirako ebirowoozo ng'olukangaga olwo olufulumiziddwa kalaani wa paalamenti Adolf Mwesigye. Kinajjukirwa nti n'ekisanja ekiwedde omuwendo gwa baminisita bwe gwali gwongezebwa okuva ku 41 ssemateeka w'eggwanga baalambika era ekiteeso kye kimu kyayanjulwa mu paalamenti n'oluvannyuma ne kiyisibwa.